Hey, you're listening to your homegirl, DJ V.
Sing it up, para pam pam pam. Don't have no cheap day.
Are you lies?
Oh, yeah. Splat numbers. Hey, I do not pay no money. The coupon pack of money. Niki pekenya, pekenya. Miss you, I need chelewe. Kikuchumu domoni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chocolate monster. Sorry, my contemplate on that. And baby, better write for me and show me that you're mine. Oh, boy. I'ma go downtown for ya. For your king, put the crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like river now.
Asa show me le kitu amekupa mama Embu chutama kama inazama Nikupike chenga kwa dana dana Tuwafunge kelele
Yoni usiku mchana Jua kizama tuanze kandana Konyeshe kila menipa mama Tuwafunge kelele Mana wanao Leave me so low or disappoint me with this basic hold. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Chenga vidanga dana Vicheche nchuni simba Oh nchuni simba Oh nchuni Asa baby mbushomi le kitu amekupa mama Embucho tama kama inazama Nikupige chenga kwa dana dana Tuwafunge kelele
Yoni usiku mchana Jua kizama tuanze kandana Konyeshe kila menipa mama Tuwafunge kelele Mana wanao
Nikomeshe
in the mix DJ
katika dona katika oh baby katika
when you hold on to me on the floor on my knees moving side to side baby oh katika
Zima kueleze, si unajua Mikwako ni mzembe, ujanja sinaga Kama kuku na zigi, tunapoendana Tena sibure mama, sobure Nivo nijaza, ninyanga nyanga Tena sibure mama, sobure
Chamoyo,
kuna zama mama.
lazima wala sio kidogo. Basi niambia ni naipenda kiasi gani? Penzi langu hatari lishavunjaga mizani. Tena si bure mama, si bure
manyoka hey, pinda mugongo ni bebe nisije nikadondoka.
Jani na pita pita, samahani sister. Macho kama unanita, mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha, jana kama fita. Suruari, pare, viatu, kule. Silare, lare, kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo, wezi kupewa shule. Joni kutunze baby, wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye yoto tapepewa. Yongeze, yongeze, nisha nogewa. Napenda kuyumba yumba kisha lewa.
Asema baby apokat, baby apokat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby apokat, baby apokat. Ata jambazi suguri na pigaga sauti.
Stop, twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba,
liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
Yumba.
Oh, na, 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 na,
funga funga mishkaki, funga na opaki. Rumba taki taki, lore gumba happy. Yumba juu, yumba chini, yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani nambo na yopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takuparamani. Kama unachuki ota mba wapayangani. Aupasue aldi wingie ukae ndani. Bado na wagongea ngongo, na kumalia mchongo. Na shushia vigongo, mevalia usongo. Goma ngoma msondo, uongo. Anajua Mungu mwenye mbingu aldi na udongo. Mzeka sema sen sema gosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga tila
asema twili. Asema baby apokat, baby apokat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby apokat, baby apokat. Ata jambazi suguri na pigaga sauti.
Stop, twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba,
liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
Yumba,
oh na 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 na. Amechanganya kushi na nyagi, kalewa wamembeba.
Natokaje?
Alijifanya mjuaji, kumbe mimba haiko kileba.
Atakuwaje?
Giza 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 mama totoro. Nisha giza giza chumba godoro. Nitangiza giza mpaka tumoro.
Twende taratibu kama unasinzia.
Oh my god, it's better sound.
In the mix, DJ B.
Jaja,
Jaja, now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongu vusina. Kupe kila kitu,
baby.
Uchaina kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Uchaina kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
Sata kislong na pawain.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
No, no, no.
Jaja, yo puti jaja.
No, no.
Jaja, yo puti jaja, baby. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja,
baby.
I hope you know say this you quick say where you carry for back in the make me the quick baby quick kanku pake wese nese zame ndani na rungu kumredi kipepepe kipepepe oh la 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 your body fine now when you whine you blow my mind oh la 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 I don't wanna waste your time so please be nice so make your mind oh la 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 kissing in the rain pour from the morning till the night oh la 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 kupe kila kitu Chana kwa siku Tufanye mafitu Baby mafitu Kupe kila kitu Chana kwa siku Tufanye mafitu Baby Vitu baby
Sata kislo ngapo wine
Jaja yo pretty jaja Jaja yo pretty jaja
No no no
Jaja yo pretty jaja
No no
Jaja yo pretty jaja baby Jaja yo pretty jaja Jaja, you're pretty jaja. Jaja, you're pretty jaja. Jaja, you're pretty jaja, babe.
The biggest hits.
Mixed by DJ B.
DJ Thrill.
And MC Full Stop.
Only on mdundo.com.